saaxiib sare oo howlgalka midowga Afrika ee ABS u qaabilsan dhinaca howlgalada iyo saadka iyo saraakiil sare oo ka socda qaybta howlgalada gaarka ee Mareykanka ayaa kulan ku yeeshay Jimcihii shalay magaalada Muqdisho. Warbaahinta ah ABS ayaa sheegtay in shirkaasi oo ay albaabada u xiraayeen diiradda lagu saaray taageerada loo fidinayo dowladda Soomaaliya, gaar ahaan xaqiijinta ammaanka iyo xasilinta dalka xilli ay ABS bilaabayso inay si tartiib tartiib ah uga baxdo Soomaaliya. Taliyaha ciidamada ABS General Sam O'Kidding ayaa ka hadlay kulankaasi.
The US is one of our international partners. They have also injected a lot of resources in this mission.
Mareykanka waa mid ka mid ah saaxiibadeena caalamiga ah. Kharash badan ayuu ku bixiyeen howlgalkan. Waxaynu ka wada hadlay arrimo quseeya howlgalka ATMIS maadaama aanu ku jirro xilli kala guur ah ay ATMIS ka baxayso Soomaaliya. Waa inaan ku faanaa walaalaheena gabdho iyo wiilal mas-uuliyadda ammaanka waddankooda nagala wareegaya, taasoo ah rajo aan qabno, ducana aan ku darayno.
We should be proud of our brothers and sisters who are remaining behind, who will take charge of the security of this country.
Taliyaha howlgallada gaarka ah ee ciidamada Mareykanka General Braga Gifts ayaa isna ka hadlay wada hadalka ay la yeesheen saraakiisha ABS.
We talked about common challenges and common purpose. We looked at different assets that
waxaan ku wada hadalay caqabadaha guud ee jira iyo ujeedooyinka guud ee aan wadaagno. Waxaanu islaagnay awoodo kala duwan oo aan isticmaali karno. Waxaan isla jeexjeexnay sidii aan Soomaaliya u caawin lahayn. Innagoo xaqiijinaynaa waxaan u taaganahay, waxaan bogaadinaynaa guusha taageeridii ay ATMIS siisa Soomaaliya. Waxaana dib isugu xaqiijinay sida uu midkeenba kan kale u taageerayo.
The success of the support from ATMIS to Somalia over the last decade and more and reaffirmed again our commitment to one another.
Talaabada ay ABMIS ku dhimayso ciidamadeeda ayaa waafaqsan qaraarka golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo tirsigiisu yahay 26, 28, iyo 27, kaasoo faraya in ABMIS laga dhimo 2,000 askari dhammaadka bishan, laguna wareejiyo ammaanka goobihii lagu heshiiyey ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. Todobaadkii tagay, wakiilka gaarka ah ee gudoomiyaha golaha midowga Afrika ahna madaxa ABMIS, Danjire Siyuuf Maxamed Al-Amin, ayaa sheegay in guddi farsamo oo wadajira oo ay xubno ka yihiin daneeyayaasha ay ku jiraan dowladda federaalka Soomaaliya iyo xafiiska taageerada qaramada midoobay ee Soomaaliya iyo ABMIS ay isla garteen kuna heshiiyeen xeryaha furimaha hore ee ABMIS oo lagu wareejin doono ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ama gabi ahaanba la xiri doono. Mareykanka ayaa sanado badan ka taageerayay dowladda Soomaaliya dhinaca militariga, gaar ahaan tababarada ciidamada gaarka ah ee dowladda iyo duqeymaha cirka ee ka dhanka ah Al-Shabaab.